dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
Imwumva ni radio ijwi rya America ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikaza mu kiganiro dusangira ijambo aho uyu munsi kino kiganiro twagikoreye muri kaminuza ya William and Mary ni muri leta ya Virginia aho twaje kuganira na bamwe mu banyarwanda urubyiruko rw'abanyarwanda rwatoranijwe gukurikirana amahugurwa na ya gahunda yatangijwe na President Barack Obama gahunda yiswe Young African Leaders Initiative cyangwa se Mandela Washington Fellowship. Uyu munsi rero ndi kumwe n'abanyarwanda babiri bitabiriye iyi gahunda. Reka mbere na mbere ntangire mbasaba kwibwira bumva radio ijwi rya America.
Murakoze, nitwa Eric Mahoro, ndu munyarwanda nkaba nsanzwe nyobora umuryango utari wa leta witwa Never Again Rwanda, umuryango wo kubaka amahoro no guteza imbere uburenganzira bwa muntu mu Rwanda.
Urakoze cyane Eric Mahoro, kandi ikaze mu kiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi rya America.
Ndabashimiye.
Murakoze, nandiye nitwa Murerwa Olivia Kaguliro, nkaba ndi umwe mu rubyiruko rw'u Rwanda. Naraza hano amaze iminsi nkorera muri Ministeri y'Ubutabera nk'umuyobozi w'ishami rishinzwe ubutabera mpuzamahanga n'uburenganzira bwa muntu.
Urakoze cyane nawe, kandi ikaze mu kiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Muteraniye hano, uyu niwo munsi wanyu wa nyuma muri za kaminuza mwoherejwemo mbere yuko mujya i Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho nanone muzamara icyumweru mbere yuko bamwe muri mwe musubirayo. Ese iyi minsi ibanziriza kino cyumweru muzajya Washington muyimaze mukora iki, Eric?
Tuyiminsi twakugize ingendo ahantu hatandukanye. Tumaze iminsi dukorana n'umuryango witwa Presidential Precinct, akaba ari ihuriro ry'ibigo bigera kuri bitandatu byigisha imiyoborere, cyane cyane byibanda ku rubyiruko. Akaba arimo universite ebyiri, arimo universite ya Virginia, ariko harimo ni William and Mary. Izo kaminuza zombi zikaba zikorana n'ibindi bigo, ahanini birimo ibigo byigisha amateka y'abantu bamwe bagize uruhare mu gutangira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba rero ari ahantu twagiye twigira ibintu bitandukanye, amasomo atandukanye ajyanye n'imiyoborere, duhura n'abantu batandukanye, tugirana ibiganiro, tuganira hagati yacu ubwacu, tureba uko twafatanya kugira ngo dukemure ibibazo duhura nabyo nk'abayobozi bakiri bato muri Afurika.
Nk'uko mugenzi wanjye abivuze, mu by'ukuri ikintu kinini kimwe twiga hano ni imiyoborere myiza. Nibwira ko Perezida Barack Obama impamvu yashizeho iyi gahunda cyangwa uyu mushinga nuko afite icyizere mu rubyiruko rwa Afurika ko twese hamwe dushobora kugira uruhare mu miyoborere myiza mu bihugu byacu bitandukanye. Kandi n'igihe tumaze hano atugize ibihe byiza cyane na bagenzi bacu bava mu bihugu byinshi bitandukanye bya Afurika, ugasanga akenshi ari nabwo bwa mbere twumva cyangwa tumenya ibiba mu bihugu byabo.
Tubwire uko biba bimeze, cyane cyane iyo muganira n'abo bayobozi cyangwa se urwo rubyiruko rundi ruturuka ku mugabane wa Afurika, muri ibijyanye n'imiyoborere. Ikibazo cy'imiyoborere ni ikibazo gikomeye cyane umugabane wa Afurika. Ese iyo murimo guhererekanya amakuru biba bimeze bite?
Murakoze, icyo navuga nuko ndishimye cyane. Ndishimye cyane mu by'ukuri kuba ndi hano. Nibuka umunsi wa mbere twageze hano, ngira ngo byari ku cyumweru, twaje tuturuka impande nyinshi zitandukane tuhagera. Ibyumweru bya mbere twabaga abantu 25 mu nzimwe. So twagize ibihe byiza byo kumenyana no gusangira ibitekerezo no kuganira ibintu byinshi, ibyiza n'ibibazo dufite mu bihugu byacu bitandukanye. Ariko abo twagiye tuvugana nabo bose, twagiye tureba uburyo urubyiruko yes, young people bagomba kugira uruhare mu miyoborere y'ibihugu byabo. Abantu bose twari turi kumwe, ngira ngo nta muntu ufite imyaka imyaka irenga 2035 so bigaragaza ko twufatanyije hamwe dushobora kugira icyo dukora icyo tumarira ibihugu byacu cyangwa na Afrika yose mu guteza imbere
wenda ngize icyo nongeraho warubaje uti biba bimeze gute buri munsi akenshi usanga urubyiruko batekereza ko ahari ibibazo biri mu gihugu cyabo ari ibibazo byihari cyangwa se ari umwihariko bifite ariko iyo tuganira nko muri iminsi tumaranye ugenda usanga mu bihugu bya Afrika hari ibibazo bigarukwaho genda gusa bibigatuma tunatangira gutekereza
urugero uburyo baduhaye nk'urugero
urugero nk'ibibazo bijyanye n'uburezi uburezi kuri bose cyangwa kugira uruhare ku bantu ku byiciro bitandukanye mu burezi no guhabwa amahirwe ni kimwe mu bibazo tujya tuganiraho aho usanga nubwo hari bitandukanye kuri buri bihugu kwa hari ubwo usanga igihugu kimwe cyarateye imbere mu cyiciro cy'uburezi kurusha ibindi ariko ugasanga hari ibibazo duhuriyeho bijyanye n'uburezi icya kabiri ni ibibazo bijyanye na ruswa murabizi ko ibihugu byinshi bigenda bishyiraho ingamba zo guhangana na ruswa mvuze ku byonzi nko mu Rwanda hariho politiki zihamye zo guhangana na ruswa aho usanga n'abafata ruswa bahanwa ariko ugasanga ari ikibazo abantu bagikeneye kuganiraho muzi ko nk'iyo hasohotse icyegeranyo gikorwa na Transparency International buri mwaka usanga ari ikintu kidushishikaje kuganira no mu bindi bihugu bya Afrika usanga urubyiruko bashishikajwe na cya kibazo ikindi kibazo ni ikibazo cy'imirimo guhanga imirimo mishya mu rubyiruko ndetse yanateza imbere igihugu ariko ikanagira akamaro bamwe muri rwa rubyiruko usanga bagifite ubushobozi bukeye ibyo ni bimwe mu bibazo tugenda tuganiraho buri munsi ugasanga badufite aho duhuriye ku myumvire yuko twafata ingamba zihamye mu gukemura ibyo bibazo hari n'icyashimishije cyane cyo gutangira gutekereza mu buryo bwubaka icyo nakita nka positive thinking ku bibazo bya Afrika aho twagiye impaka tuvuga uburyo si ngombwa buri gihe guhora tugaragaza isura mbi kuri Afrika ni byiza ko umuntu atangira gutekereza mu buryo bwiza mu buryo bwakemura ibibazo kandi ibyo ngibyo ntago bisobanuye ko tuba twirengagije ibibazo dufite mu bihugu byacu oya ahubwo gutekereza kuri bwa buryo aho kugira ngo turire tugaragaze isura mbi ya Afrika gutangira gutekereza kuri bwa buryo nk'abayobozi batoya twatanga ibisubizo ku bibazo dufite n'icyo nacyo
twakundi mu Rwanda mukunze kuvuga ngo mugomba kwishakamo ibisubizo by'ibibazo
duhura kwishakamo ibisubizo by'ibibazo duhura nabyo ni na ngombwa cyane kuko iyo tukivuzeho usanga n'ibindi bihugu aho bitavugwa cyane n'urugero bafite amatsiko yo kumenya impamvu duhora tubigarukaho nuko nta gihugu na kimwe wabona mu mateka gifite urugero rufatika rw'uko cyafashijwe cyane n'abandi bantu kugira ngo gikemure ibibazo byacyo ku buryo burambye habaho ibisubizo by'akanya gato ni ngombwa rero ko twebwe banyiri ibibazo twebwe abanyafrika twebwe abayobozi batoye kuko nitwe dutekereza igihe tuzamara kuri uriya mugabane dutangira kuva mu byo kurira ahubwo tugatanga ibisubizo ku bibazo bihari biri muri Afrika noneho twaganira n'abaterankunga cyangwa kuko turabakeneye dukeneye ibi bihugu Amerika turayikeneye ni nayo mpamvu Obama akora nk'ibi bikadufasha tubakeneye kugira ngo dufatanye nk'abafatanyabikorwa ntabwo ari ukugira ngo tugumye dutungwe gusa nibyo baduha ariko tudafite imigambi y'igihe kirekire icyo ni ikintu usanga rero kidushimisha tugenda tugarukaho buri munsi
murerwa agarutse ku kintu kijyanye n'amatsiko ariko nanone mbere yuko muza muri gahunda ibyo ari byo byose namwe ubwanyu hari amatsiko mwari mufite hari ibyo mwatekerezaga uburyo mwumvaga ibintu ese muri iki gihe mumaze muri izi kaminuza munyuzemo ayo matsiko mwari mufite yaba yarashize ese ibyo mwifuzaga kwigishwa cyangwa se kumenya mwaba mwarabigezeho
cyane cyane rwose ahubwo icyo navuga amatsiko twazanye ahubwo ariyongeye kuko nkuko Eric amaze kubivuga igihe cyose tumaze hano twibandaga cyane shakisha ibisubizo byakorwa so kugira gutangira gutekereza mu buryo kwibisubizo ni nacyo kintu ngira ngo kinini tuvanye hano nuko yabivuze ko kumenya ko ibibazo ufite mu gihugu cyawe cyangwa ibintu mubona bitarakemuka ntabwo ari mwebwe mufite gusa ahubwo biri hose none ugatangira ukamenya ngo hari ibibazo igihugu kigomba guhangana nabyo umunsi ku wundi wo nicyo wakora ni ukumenya ese twabiganya kwatangira kubigabanya gute ese hari icyo nakora kugira ngo wenda ibiba tuvaneho bya bindi bihora bihari wenda tubone uburyo dushaka guteza imbere igihugu
mahoro iyo nganiriye na bamwe mu rubyiruko rwitabiriye izi gahunda cyane cyane nko kuri radio ni kenshi maze kubatumira aho tujya mu kiganiro abaturage bagahamagara ariko abaturage bakibaza umusaruro wanyu ko tutawubona ko utagaragara bagenzi banyu bakavuga ngo baracyari bakeya umubare uracyari muto ariko hari ibikorwa bitandukanye bakora kandi byiza nubwo bitagira ku banyarwanda benshi ariko hari ibikorwa bakora nkamwe iyo murebye nka imigambi mufite kugira ngo ibyo mwize hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bibe byagezwe ku bandi banyarwanda ku rundi rubyiruko ku buryo bwuye iyo migambi mufite ni iyi
urakoze cyane mbere yo kugira ngo nanasubize ikibazo nyirizina nagaruka ku kibazo cy'icyo twita nk'umusaruro kuko buriya mbere yo kugira ngo uze hano nuko hari ibyo ubusanzwe gukora nanibutsa abantu ko ntago tuza kuvoma ibisubizo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo tubijyane kubitera mu Rwanda oya hano tuza kwiga amasomo ajyanye n'imiyoborere ndetse ku giti cyanjye hari nk'ikintu nahoraga nibaza nanize muri izi kaminuza n'ibigo tumazemo iminsi inzozi za Amerika zo guteza imbere imiyoborere myiza demokarasi no kubaha uburenganzira bwa muntu kuki Amerika buri muyobozi wese ahora avuga ati mureke twubahe bagenzi bacu tudahuje ibitekerezo n'urugero mureke tureke abantu bavuga ibyo batekereza
politiki yani irashushe ibyo bintu uko bivuga umaze kubibona iyo ubona abanyapolitiki bahano baganira
biravanze ariko nacyo nagira ngo ngarukeho ni naryo somo dukuramo biravanze isomo dukuramo nuko nta rugero rwiza kurusha izindi ariko biduha imbaraga nkatwe nk'abayobozi bakiri bato kuko ubu ngubu turagiye tugiye gusubira mu mirimo yacu ya buri munsi ariko dufite imbaraga zirushijeho zo gukemura bya bibazo duhora duhangana nabyo byo kugira ngo babana bamugaye bari mu bikari baze nabo bajye ku ishuri zo kugira ngo ba abantu batagira uruvugiro rimwe na rimwe tutajya dutega amatwi nabo baze baganire na bagenzi babo mu rwego rwo kugira ngo ibibazo bikemuke ndetse no kugira ngo imiryango itari ya Leta yongere ihuze imbaraga zayo zo gukorana mu gukemura ibibazo ntago rero aba ari ukugira ngo tuzane ibintu bidasanzwe ahubwo ni ukongera imbaraga muri za sisteme tuba dusanganywe mu gihugu kugira ngo zirusheho gukora mu buryo burambye sisteme nshaka kuvuga ni ibi bigo tuyobora sisteme nshaka kuvuga ni ubu burezi tuba tumaze iminsi tuganira ndetse no gufatanya na bagenzi bacu mu bindi bihugu kuko buriya partnership cyangwa gufatanya ibikorwa n'ibindi bihugu bitandukanye ni kimwe mu ngamba ibihugu iyo bikoresheje neza bifasha mu iterambere ry'igihugu cyaricyo cyose.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi mu kiganiro dusangira ijambo aho uyu munsi icyo kiganiro twagikoreye muri kaminuza ya William and Mary aho ni muri Leta ya Virginia aho turimo kuganira n'urubyiruko nyarwanda rwaje kwitabira gahunda ya Young African Leaders Initiative cyangwa se Mandela Washington Fellowship ni gahunda yatangijwe na Perezida Barack Obama yo kugerageza kongerera ubushobozi urubyiruko nyafrika kugira ngo ruzabe igisubizo ikibazo bireba umugabane wa Afrika. Olivia, umvishije ibyo Eric yaravuze cyane cyane kubijyanye n'amasomo mukura muri ibihugu kugira ngo mugende muyasangize abandi banyarwanda hanyuma anabafashe no mu mirimo yanyu musanzwe mukora. Hari icyo wifuza kongera ku byo Eric yaravuze?
Sinshaka kuyita amasomo. Ahubwo nukwicara hamwe n'abandi tungana imyaka wenda dushobora kuba dusangira ibibazo tukaganira tunganira ibitekerezo hamwe mu buryo dushobora gukemura ibibazo dusanzwe dufite. Ahubwo ni no kwiyongera imbaraga kwifata mu mugongo tukavuga ngo ese you know ibibazo Afrika ifite bishobora kuzakemurwa no gukora iyo comparison kuvuga ngo wenda twebwe iwacu iki kibazo dufite aho tucijeje n'urugero dushobora gutanga ku bandi. Wenda hari muri Zimbabwe bafite system y'uburezi iri hejuru cyane kuva kera barazwi nk'ahantu bateje imbere mu burezi. Wenda hari icyo dushobora kubigaho muri icyo gikorwa twe tukagenda twunganira ibitekerezo tukamenya uburyo dushobora gusubirayo tukagira akamuntu igihugu cyacu. Ikindi navuga ni uko iyo umuntu avuze ku miyoborere cyangwa guhindura imyumvire y'abantu cyangwa aka kazi dukoramo twese ntabwo ari kimwe nko kujya wenda kubaka inzu nkasubiraye nkubaka inzu buri muntu wese akayibona akavuga ngo dore umusaruro wi gahunda. Ntabwo ariko bimeze. Nta mushinga, ntabwo ari business, nta mushinga ngiye kugenda nkatangiza kugira ngo abantu bose bamenye ko hari umusaruro navanye muri iyi program. Ariko ibintu byo kwiyongera ubumenyi ahubwo umusaruro ugenda ureba mu buzima bwawe bwa buri munsi muri ka kazi wasanzwe wahoze ukora mu buryo ukomeza gukakora ariko wenda ukongera gukakora neza kurusha uko byakabaye. Nk'uko umuntu wese abizi iyo ugiye mu masomo kwiyongera ubumenyi akenshi umusaruro ububona umunsi ku wundi ariko ntabwo wavuga ngo usubirayo ako kanya ukaba wahinduye isura ukaba wabaye umuntu wundi utandukanye. So different.
Hari abakunze kuvuga ngo gahunda ni nk'izi akenshi usanga ari gahunda umukuru w'igihugu aba yatangije kugira ngo abantu bazamwibukireho ko yatangije gahunda runaka, ariko kuba yaratekereje umugabane wa Afrika bivuze iki ku banyafrika mahoro?
Hari ikintu mbona gikomeye President Obama yatekereje, ndetse nta n'uwabura kuvuga ko mu mateka ya President Obama afite inkomoko muri Afrika. Byumvikana ko nubwo ari gahunda ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko hari isano rikomeye bifitanye n'umugabane wa Afrika. Njyewe nibwira ko Obama ari kubona ubushake Afrika ifite bwo kwivana mu bibazo. Afrika birumvikana ko hari byinshi itarageraho, hari n'ibibazo bikikomereye. Nibwira ko abayobozi ba Afrika bahora bahanganye nabyo buri munsi. Nibwira rero ko ari imbaraga yabonye mu bayobozi bakiri batoya ba Afrika, ahanini baba bafite inzozi z'impinduka z'umugabane uteye imbere, z'umugabane ufite ibikorwa remezo, umugabane ufite amashanyarazi ushobora kwigisha abana bawo, kugira ngo na Amerika ubwayo mu minsi itaha niganira na Afrika igiganira n'umugabane ufite icyerekezo. Kuko buriya nta nubwo navuga ko cyane cyane ari imbabazi gusa ko Afrika Amerika yafashe umugabane wa Afrika, kuko ni buriya iyo ushaka kuzagira umufatanyabikorwa muzima ushoraho imari. Bituma rero ntekereza ko Obama yabonye imbaraga ziri mu bayobozi bato Afrika zo guhindura umugabane no kuwuteza imbere mu minsi iri imbere.
Ndibuka ubwo yahuzaga inama ya mbere yahuje Amerika n'abayobozi ba Afrika mu mwaka w'2014 yivugiye ubwe ko Afrika is on the move, bivuze ko Afrika irimo iratera imbere. Ese ni mwebwe mugiye kuba umusemburo w'iryo terambere Afrika ikeneye?
Natwe turimo, kuko turi abayobozi batoya. Bivuga ko ni inshingano dufite muri iki gihe zo guhindura aho tuba heza, zo gufatanya n'abaturage dukorana nabo mu bihugu byacu kugira ngo tugire ibikorwa byiza dukorera ibihugu byacu tunabiteza imbere. Nibwira ko bitanga icyizere mu bayobozi bakiri batoya. Obama akaba bibona nk'umu president wa America nizo nzozi ze afite nibwira ko abayobozi batandukanye bari hano muri program mu bihugu bitandukanye uko bagenda baza buri mwaka muri gahunda n'abayobozi bafite ubushake bwo kugira ibyo bakorera ibihugu byabo byiza n'abayobozi ubona ko mu minsi iri imbere ndetse baranatangiye kuko twese dufite ibyo dukora byiza ubona ko baguha icyizere ko bazateza imbere Afurika
umurerwa nawe iyi gahunda ubona ari gahunda yaje izigihe
ahubwo njye w'icyo navuga nuko bayitangiye batinze kubera ko mu byukuri bimaze kugaragara ko Afurika ifite ibisubizo byinshi abashaka gukora imishinga bose baza hano abashinwa abanyamerika abava muri Europe buri muntu atangira atangiye kubona ko Afurika ifite ibisubizo byinshi bishobora kwiteza imbere wenda tukanagira umusaruro dutanga ku isi yose icya kabiri nuko Afurika ifite umubare mwinshi w'urubyiruko kuruta abandi bantu bose ni ukuvuga ngo n'umusaruro tuzagira nta mu byukuri ntago turagera kuri limit wabyo nayo mpamvu ngewe navuga ko ahubwo iyi program yayitangiye atinze kubera ko yanagombaga kuyitangira muri 2008 akigera muri mu buyobozi bwa Amerika
nawe niko ubibona amahoro
nibwira ko ahubwo nabayobozi babanjirije Obama bari kuyitangira kubera ko buriya ntago twavuga ko ari Obama gusa iyi gahunda reka twe no kuvuga ko ari iyi gahunda ifitiye akamaro gusa Afrika cyangwa Amerika gusa ni gahunda izafasha ko habaho imikoranire myiza ubufatanye bwiza kurushaho hagati ya Amerika n'umugabane wa Afrika. Olivia yaramaze kubivuga ko ubu ngubo isi yose irabona potential cyangwa irabona ubushobozi cyangwa n'imbaraga mu gushora imari yabo muri Afrika. Birasaba rero ko ubu bufatanye tugira icyo tubukuramo. Bivuga rero ko iyi gahunda itangira mbere ngira ngo twari kuba twaratangiye no kubona wa musaruro munini kurushaho w'abantu bavuga ariko nanone twebwe abanyafrika biradusaba ubwenge ko nitwe bayobozi ba Afrika kugira ngo tuze twicarane ku meza n'abanyamerika cyangwa nabandi bashaka kugirana imikoranire myiza na Afrika dufite icyo tuzanye niyo mpamvu nibwira ko iyi gahunda rwose izigihe cyangwa yanakerewe nkuko mugenzi wanjye yabivugaga
nanone iyo mvuganye na bamwe muri bagenzi banyu bababanjije kintu cy'ambere buri muntu wese abatekereza ni umunsi azahura na President Barack Obama umunsi azabageza ijambo umunsi muzamufite umwanya wo kugira ngo muganire nawe mumubaze ibibazo niba mufite umugize amahirwe yo kumubaza ibibazo kuri mwebwe namwe ayo matsiko murayafite Olivia
nanje mu byukuri nashaka kuza muri program kubera inyo muhango Obama niwe muyobozi umwe wo muri Amerika abantu bose muri Afrika bakurikiye cyane kuva kigera ku butegetsi muri 2008 so cyane mu rubyibuko tufite byinshi dushaka kumwigiraho uburyo yitanga uburyo azikuvuga uburyo azigufatanya n'abantu batandukanye akareba uburyo bashaka kumvikana kugira ku ntambwe runaka so nanjye naje mfite amatsiko cyane yo kumubona ariko ibyo maze kubona muri byumweru bitandukanye ahubwo sinshaka kuvuga ko nahaze ariko nkumaze guhaga ni ukuvuga ngo ibyo maze kubona ni byiza cyane biraruta ibitekerezo naje mfite njyewe naje ntekereza Obama gusa ariko buri munsi buri cyumweru tujya tuhuye n'abantu abigisha batandukanye batwongera ubwenge badusangiza ibitekerezo byiza cyane ku buryo umusaruro w'iyi porogaramu njyewe numva ahubwo wabonetse nubwo ntabona na Obama kandi uza utekereza ko uri buhure nawe ariko ukagera ukamenya ko muri abantu igihumbi ese abantu igihumbi nitwicara hamwe muri sare imwe amatsiko agiye ahubwo agabanuka uko ari ngiye uzabona ayo mahirwe yo kumuvugisha cyangwa no kumukora mu ntoki bibaye nabyishimira ariko nabyo nabwo bitabaye nagenda nishimye kuko ibyo maze kuvana muri programme ni byinshi
mahoro nawe ayo matsiko wabuye afite
ayo matsiko birumvikana ko ndayafite kubera ko Obama numwe mu bantu bavuga ari kijyana ku isi kuba nicaye mu cyumba kimwe arimo avuga ijambo nshobora no kubaza ikibazo na mahirwe adasanzwe mvuga ko ari nayo mpamvu bishimishije kuba nzagira uwo mwanya wo kujya mu nama akavuga akayobora gahunda akaba yanagana n'abantu ajya ayobora inama nyinshi ziteye gutyo abantu bakamubaza ibibazo ni byiza kuko ni n'urubyiruko bakeya bagira umwanya wo kuganira n'abantu bavuga rikijyana ku isi ariko nanone ni ukugira ngo nk'uko Olivia bivuga tugira ibyo twigira muri gahunda tugira ibyo twigira mu nzozi umuyobozi nk'uyu nguyu abafite kuko inzozi ni ikintu gikomeye buriya abayobozi bafite inzozi nziza ku bihugu byabo nibo akenshi babigeza kure ni ngombwa rero ko tureba dufata urugero ku bantu bafite ibyo bashaka kugeza ku isi ku bantu bafite ibyo bashaka kugeza ku mugabane wa Afrika harimo nka President Obama biranshimishije rero rwose kuba nzicara mu nama akayiyobora
Olivia Muregwa ijambo rya nyuma
ahandi jambo rya nyuma navuga nuko kuza hano byabaye amahirwe meza cyane hari ingaruka cyangwa hari amatsiko nari mfite nkiza mu byo shobora kuvanamwo ariko mu by'ukuri ibyo mvanyemwo birusha ibyo naje ntekereza cyane kimwe maze kubona ni uburyo muri Amerika abayobozi babo baca bugufi cyane iyo bakosheje ntabwo babitindaho cyane baravuga bagasaba imbabazi abantu bagakomeza icyumweru cya mbere twagiye kuri kaminuza imwe ya Virginia batangira batubwira history yabo nuko bayubatse bakoresheje slaves n'ukuntu barimo guhindura iyo historique no kugerageza guha opportunity abirabira hano n'uburyo barimo kugerageza nyine gukosora
amateka
yabo n'ibintu leta zabo zagiye zikora bazi ko atari byiza byampaye isura nziza cyane kuko naje hano nzi ko bafite iyo history so nashakaga kumenya uburyo babyifatamo so kubona uburyo babivugaho bakaca bugufi bakavuga ngo ibi byabaye mu mateka yacu ariko turimo kureba uburyo ushobora kubikosora njyewe byampaye isomo
urakoze cyane ngira ngo Olivia Muregwa yavugaga ahanini kubijyanye n'amateka y'ubucakara Eric Mahoro ijambo ryanyu
ufite inyota yo gukomeza gufasha mu rugendo rwo kubaka igihugu cyanjye nkunda cy'u Rwanda birumvikana rero ko nishimiye amahirwe nk'aya ngaya mba nagize ariko nanone ni ukugira ngo nongere mvuge ko tugifite amahirwe yo kubaka amateka meza kuko n'ibi bihugu tuba turimo dufatiraho urugero byanyuze mu bihe bikomeye habakoze amakosa menshi ya politiki bakoze n'ibintu abantu batajya batekereza bituma rero ntekereza ko tugifite n'icyizere ku gihugu cyacu nubwo cyaciye mu mateka mabi akomeye ariko tuzagira igihe natwe tube igihugu kivugwa ku isi kinigirwaho n'amahanga
Eric Mahoro ndagira ngo ngushimire cyane kano kanya wa High Radio ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Nanjye ndabashimiye cyane kuri uyu mwanya.
Olivia Muregwa nawe ndagira ngo ngushimire cyane aka kanya wa High Radio ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Namwe murakoze.
Nshimire namwe nshuti mwese mwari muduteze amatwi kuva hano muri kaminuza ya William and Mary muri leta ya Virginia mwari kumwe nanjye Ed Rwema mukomeze mu ryoherwe n'ibiganiro bya radio ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.